kungekudala nje nathi sizoba phayana. Uyile wayokusilungisela indawo. Ngokuqinisekileyo uzawubuya kwakhona, uzawubuya kwakhona. Kuze abathabathele kuyo abangabakhe, ukuze sibe kuloo ndawo azawuba kuyo. Oko kuqinisekile, uyebuya kwakhona, uyebuya kwakhona kungekudala. Sikulindele ukubuya kwakhe kwesi sizukulwane, na ndikulindele. Ndiqinisekile ngokwepesenti ezilikhulu kuba uYesu Kristu uzawubuyela, uzawubuya kweli xesha lobomi bam. Imiqondiso yexesha iyasixelela kwaye isibhalo asilahlekisi, isibhalo asinokuphuka. Yonke into ikhomba kule nto kwaye siyavuya ukuba kunjalo. Kwaye loo nto kunyanzelekile ukuba sikrazulwe, sisuswe emhlabeni phama ndiqhubeke ndibe nobungqina ngale nkonzo. Ndithanda ukuphawula nje ukuba ndiye ndoniliseka kwinzulu yangaphakathi xa ndisiva izixhobo zomculo nomculo. Ndithanda ukuba ndinomeleze nina abaculi nabanye abangekawadlali kodwa abanaso isakhono ukuba nenze oko ninakukwenza kwenzela uzuko lenkosi. Benoshiyeka ndichophile ndithi qhubekani dlala. Kwandithanda ukuthi kumzana uRusi ndithi yiza ucule, bavumele badlale izixhobolo zomculo and ngenyaniso uzawuziva ukumoya kaThixo. Umculo yinto nje mangalisayo xa isenziwe egameni lenkosi, isenzela uzuko lwenkosi. Nonke niyazi ngexesha likaSawule kwa amadimoni abaleka xa uDavid wayeqala ukudlala uhadi lwakhe. Oh, bendiyonwabele oko ndikonwabele ukudlalwa komculo. Abaninzi bazawuziva ngendlela enye kakhulu abo bangengaba bomculo, kodwa sekunjalo ke siyabulela kakhulu yanga wonke umntu angadlala phayana kula miculo. Te nabanamava phaya e-Australia ningagweba ngokwenu, kodwa ndiyacinga ukuba bekulungile phayana kwibandla likamzana uFrangos wonke umntu owayenento owayenayo phayana i-accordions ezintathu nezinye izixhobo zokudlala umculo ezininzi, bebadala bebancinci, wonke umntu wayecula edlalela inkosi. Kwakufana nje nemihla kudala, kwaye kumele kube lolo hlobo kwakhona. Mangalisa kunjani ukuba thina sina didi elufileyo. Bekunoba kuba kakhulu xa kunomele sibe nexhala ngokwenza yonke into ngendlela ekumele yenzwe ngayo. Sikhululekile apha kuba sikhonza inkosi, asizi apha sizolungisa udido oluthile lenkonzo, kodwa siza apha sizokudumisa uThixo, sizokumculela, sizokumdlalela izixhobo zokudlala umculo, sizokumbulela, sizoba nobudlelwane kunye naye, sizokuva ilizwi lakhe, soba namava kunye naye. Siza apha sinomnqweno nje omnye ukuba uThixo uyakuzitshila kuthi, kwaye oko kungaqala ngabo bachophe ezitulweni awo baculayo xa ii-chorus namaculo adlalwa apha, kwaye uyawubona umoya kaThixo uyakuziva usekhaya uhle. Iintliziyo ziyakuvuleka kwaye siyakusikeleleka sisonke nje aba ngenene le ngenene yayibubungqina obushukumayo namava ento uThixo ayenzileyo. Ngokuqinisekileyo omnye umntu angathi yeyi ukuhamba ujikeleza kuyakhathaza, kuyadinisa, kwayinyaniso loo nto leyo. Paulus ubhala kwabaseRoma isahluko seshumi kuba bangava kanjani kungekho umntu oshumayelayo kubo, kwaye umntu angashumayela njani kubo engathunywanga. Oko ke siyayibulela inkosi nani ngemithandazo yenu anga kuyonke inkaso yenu ngokuthembeka kwenu kumsebenzi wenkosi siyavuya ukuba sikwazi ukuphila kwixesha apho indawo ezikude zingabe saxhalabisi kuba umntu nje ngesikhubekiso nje umntu ufuna ukuya Afrika phayana iminyaka elikhulu yadlulayo kanye umntu ofuna eChina bekuzamela uba behambe xa behamba ngenyawo behambe kwiveki ezimathandathu okanye esibhozo nangaphezulu namhlanje ukuchopha nje kamnandi kwinqwelo moya oludide oluhle ubhabhele phaa iiyure ezishumelinanye okanye imizuzu engamashumane nesihlanu uze uhle phaa eHong Kong ngoko uphinde ubhabhe kwakhona iiyure ezisixhenxe nemizuzwana nje mbalwa uhle Manila ngoko ke ubhabhele kwakhona uhle Thixo ivumele loo nto ngale ndlela ukuze ekupheleni nje kube khona amathuba okuba ilizwi likaThixo lishunyayelwe kubo bonke abantu nelizizwe ngenyaniso sinikela ilizwi lonke kumzane wethu uMiskisi othe wakuvakalisa oko ilizwi lithetha yonke into kuthi uYesu ulilizwi kwaye siqhagamshelene kunye naye ngokunzulu nje kuye ngalo ilizwi ngegazi nangomoya obungqina obungcwele amanzi igazi nomoya obungqina bebandla elihlanguliweyo ngegazi lomnye lahlanjwa ngokuhlanjwa kwamanzi ngelizwi likhokhelwa ngumoya ongcwele ngoku liyasikhokhela namhlanje enyanisweni kwaye ndiye ndatsho bakhona imibuliso endinikileyo ngoku sizafundela izwini alonke ixesha kasifunda kwincwadi esitshilelo kuba khona nje ukunononelela okuthile ndazi ukuba uziva ngendlela enye endiziva ngayo kodwa xa ufunda kwincwadi esitshilelo inyaniso sikhona isitshilelo nesinye isitshilelo kwakhona kwaye ngokukhawuleza kasiqala ukufunda iintliziyo zethu ziyavutha ngoba uThixo uthe ngenceba wasinika uba sikwazi ukungena kwisitshilelo ngaso isitshilelo akekho umntu onokuzinika le nto ngokwakhe engakhanga ayiphiwe nguThixo kodwa kuba uThixo uyakupha ngoku akekho umntu onokuyisusa kuthi kwaye abo uThixo azitshila kubo bashiyeka bezingisa kuzo zonke iinkqwithela banyamezele kude kube sekupheleni endaweni ethile siye sathetha ngothando lukaThixo umzalwana wandibuza kutheni nje ngamanye amaxesha uthando lubakho nje okwexeshana luze luphele ngoku kwaphuma emlonyeni wam nje ngokungqalileyo nje ukuba kunjalo nje entliziyweni yam ndathi ngoko ke olo ibingelo thando lukaThixo uba kukhona into emaye endaweni ethile into ocinga ivela kuThixo ngoko ayonyaniswa izibhalo ezingcwele zithi incwadi yokuqala uKorinti isahluko seshumi nesithathu uthando alupheli njengoba uThixo engena kuphela kwaye ubathandile abangabakhe kodwa kwasekupheleni ululo uthando uThixo uluthando nabana ukuThixo unothando kuzo zonke imeko ngawo wonke amaxesha hayi xa kufanele okanye kungafanelanga kodwa ngenyaniso ngawo wonke amaxesha naphakade ngoba uthando alupheli siyambulela uThixo ngaloo nto apha kwisitshilelo isahluko seshumi elinethoba sinalo mnyadala nje obalaseleyo phambi kwethu ewe cukaca ezininzi zidwelisiwe apha zento ezakwenzeka kwisithuba sokuphela kwexesha ukuchithachithwa kweRoma ewe isixeko seenduli ezisixhenxe ewe ihlabathi elizaziyo elibiza ukuba sisixeko sanaphakade Kusichilelo, isahluko seshumene sibhozo, kuthethwa amatyeli amathathu ukuba iya kuchitha-chithwa ngeyure enye. Ithi apha, isichilelo, isahluko seshumene sibhozo, umqolo weshumi. Bemi kude ngenxa yokoyika intuthumbo yayo. Besithi, mzi mkhulu Babheli, mzi unamandla, ngokuba kufike ngaxalinye ukugwetya kwakho. Ngaxalinye, ngeyure enye, ukuba ufuna ukucacela ukuba kuthethwa ngesiphi isixeko. Funda umqolo weshumi lesithandathu kunye nam. Elila esenza isijwili besithi esasixeko sikhulu sihonjiswe ngelinene ecikizekileyo ngengubo ebomvu nengubo emfusa uhonjiswe ngegolide namatye anqabileyo neebherile ngokuba buphanziswe ngaliyure inye ubutyebi obungaka. Ndifundile iminyaka eyadlulayo ukuba akekho umntu onokubuqikelela ubutyebi baseVatikani phayana kwiSpiegel magazine. Mna ngokwam nje ndavelela phayana izindlu zobutyebi phayana kwiPeter's Basilica amatyeli amathathu nge-1960s xa unokuya phayana ungakhanga ubhatale. Namhlanje abangaphandle abavunyelwa ukuba bangene, kodwa kunceda ntoni na uYesu othile oqingqiweyo enziwe ngegolide kum? Inceda ntoni na loo nto kum? Iperile, wonke umntu ukubonile ngamehlo akhe njengevenkile phayana esipilini efestileni xa ehamba igqitha ngendlela apho kukhona amashishini amakhulu, iivenkile zabantu, enye ifestile yomntu yevenkile ivelisa okuthile nokuthile, igolide nobutyebi kuzo zonke iindidi ziyafunyanwa naphi na emhlabeni. Apha uThixo usinika ingxelo yelizwi lakhe kwaye siyakuvuyela oku ngokuba kubhekisela kwimihla yokugqibela kakhulu kweli xesha apho yonke into ibuyela kwisizalo sehlelo elikhulu. UThixo ubiza abantu bakhe ukuba baphume ngelizwi elikhulu ukuze bangabelani nezibetho zabo. Kodwa ndifuna ukuxela ucacileyo egameni lenkosi nabana oxhamla kwiimfundiso zabo okanye owenza ngendlela abenza ngayo uzawuba nesabelo phayana kwizibetho zabo. Kuphela ngabo bakugqobhozayo babaleke babone bayiveze into engeyiyo bajike baze kuThixo bavumele inyaniso. Ngabo ke ngoku inkosi yakubatsala kuqumbela nje oko okugqwesileyo nje ngenxa yenyaniso. UThixo uyazitshila kubo, uyakuza umileyo ukhupha igwele elidala ulishiya ngasemva. Nonke niyazi konke, ndiye ndagqiba ubhala nje incwadi kungekudala enye nje eyenza intlungu kum phayana. Ucinga nje ngomfanekiso waseVicarius owawuphethwe phayana kakhulu pha etroneni kwanisa nenkosi yam owayehamba kwisixeko phayana ekhwele kwi-esile. Ngokucinga umahluko apha, inkosi umongameli ephezu kwe-esile, hayi nje nokuba wayeqabele ihashi kodwa ephezu kwe-esile enzinyelwayo ukuba lihambe kwaye lo esile thwele le ndoda lithobekile ngokulula nje. Kwaye le ndoda yazivumela ukuba inikwe imbeko, iculelwe, ivuyelwe lilo lonke ihlabathi. Oku kwenze impembelelo ethile kumxandani seNew York. Ngelinye ixesha ndanomabonakude egumbini lam ndandi nechitshe ezinye zentsuku ezinhlanu phana kwela gumbi azange ndilayite kodwa xa kuthe nje kwadityaniswa phayana intambo azange ndiyilayite umabonakude ndiwubukele ngokuba anayo into edibanisana kunye nayo andiyithandi sekunjalo ke zininzi izinto ezibhaliweyo kume ndingazijonga kodwa emva pha eNew York ndayivula ndabukela uGorbachev rigelele emva uba ndandimvakashele uGorbachev uRegan phayana eLondon ngexesha le-stop over and ndingaxela ntoni emva kwale nkqubo eyayibalulekile kum ngoba wathi ndiyakholwa ukuba uGorbachev unyanisekile uthetha okulungileyo ebantwini kwaye ndavuyela ukuba uRegan ukuthethile oko kodwa kwavela phana kula nkqubo malunga nokuvakasha kukapope kapapa kwizikhungo zamajuda eRoma kwaye oko kwamndenza nje ukuba ndizive ndigula ngokukhawuleza ndayothatha ikhamera yam ngokuba ndandifuna uthatha umfanekiso kubi ke yabe seyidlulile loo nto ayasebenza kodwa unokuyikholwa ukuba bendingakhanga ndiyibone ngokwam bekunoba nzima uyikholwa unganzinyela uyikholwa le ndoda yayinxibe njengosanta claus enxibe zonke ezazinto kodwa umyuda wayenxibe ngokufanayo ngokunjalo naye wayenxibe izinto zikasanta claus and uyazi ukuba amayuda ayicula ntoni indumiso sahlose khulu namashumi mahlula indumiso sahlose khulu namashumi mahlanu hayi le ndoda ingena babeme ecaleni bevuya kwenzeka intlokoma ndacinga kumthixo wam ukuba bendinako bendinokuya ndithi kwabantu bantu nina niyaphazama niyiphazamisa nomesiya le ndoda kodwa elaxesha lalingekafiki amehlo am nje avulwa nje loo nto indenza ndibe buhlungu nditsho kwakhona ukuba zange ndiyibone into enja ngamehlo am kwaye ubanga ndandingenokuyikholwa apho becula bevuya phambili nangasemva becula indumiso esahlose khulu namashumi mahlanu mzana uRusi uthe ukuba uThixo ebefikile sekunjalo ke unganivumeli ukuba ndingene kwipolitiki nakwiinkqubo zenkolo zamahlelo kunjalo kodwa ezinto ewe kumele ukuba zaziwe ngokunjalo ukuba kukhona into ejongane nebhayibhile ngoko ngokunjalo kumele sijongane nayo nathi ngoko ukuba ikho elizwini yepolitiki thina asinanto yokwenza kunye naloo nto kodwa sijonge ukuzaliseka kweziprofeto zexesha lesiphelo kwaye sityhile sahlo seshumi nesithathu umqolo wesibhozo sithi uba le ndoda iya kulukuhla ihlabathi lonke wonke abamagama angabhaliweyo encwadini yobomi yayimvana eyahlatywa phambi koba kusekwe ihlabathi ngoko ngulo msebenzi emva koko iyawuzaliseka lo msebenzi kodwa kwakhona abantu bakathixo abayi kuchasa ibandla likaThixo kodwa niyazi ukuba ihlabathi kunjalo ilizwi liyakuzaliseka ukuba umnqophiso uza kwenziwa kwaSirayeli iminyaka esixhenxe ngoku ndicinga malunga na konke oko abeyisi ngentlungu ewe ukuba bonke babe beyinxalenye yendima yokugqibela yecebo losindiso singavuya sibe njani kuko konke oko apho sizawuphefumla sikhululekile yonke into yasekupheleni yenzeke ngoko singaba nenkosi sicula iculo lemvana ngamazwi athi mkhulu yamangalisa imisebenzi yakho nkosi Thixo uSomandla ndiyakholwa ukuba izawube intlawulelo yesibini lena yayintlawulelo yomphefumlo esithe saba namavanga ayo kwaye izawuba yintlawulelo yomzimba ke ngokuleyo apho sizawukhutshwa ebukhobokeni nasekonakaleni kwaye nje uba kubhaliwe kwabaseroma isahlosi esibhozo ukuba thina ukwethu saba yintlahlela yomoya kwaye mamela thina esithe saba nenhlahlela yomoya ibhalwe ngolo hlobo kuba siyancina ngokwethu ngokuba abanye abanako kodwa uqinisekileyo kunyanzelekile ukuba simamkele umoya kaThixo ukuze asitywine ewe ngokunjalo ukuba inhlahlela sibe yizinhlahlela kwaye ukuba uya kumnqophisa omdala inhlahlela uzayibona phayana phayana ngumbingeleli omkhulu owayemele inkosi 144,000 izaba inhlahlela kwaSirayeli kodwa thina siyinhlahlela kubo bonke abantu ilwimi nezizwe kwaye ndifunda oku ukuze wazi ukuba ukunjalo kubhaliwe ngale ndlela emva koko siza kubuyela kwincwadi esitshilelo phaa kwabaseroma isahluko sesibhozo ndifuna nje ukufumana lo mqolo umqolo ongqalileyo ukuze singafundi ixesha elide kwabaseroma isahluko sesibhozo umqolo wamashumi amabini anesithathu asiyo ke yodwa sisuka nathi banayo inhlahlela yomoya thina aba ke ngokwethu abanayo inhlahlela yomoya thina aba ke ngokwethu sincwine ngaphakathi kwethu silinde ukwenziwa silinde ukwenziwa onyana inkululeko yomzimba wethu keleyo kuba sasindiselwa ethembeni ke ithemba eliselibonwa asithemba kuba oko akubonayo umuntu angaba usakuthembelani na kuba ke sithembe ukuzuza oko singakuboniyo sikulinda kakhulu sinomonde kwaye sithi inkosi iyathatha ixesha elingakanani na yayinkosi ingasinika ubabalo kuba umjikelo wokugqibela abokugqibela ngunyaniso bangatyunwa ngomoya engcwele kwithuba lentlawulelo masibuyele ngokukhawuleza kwisitshilelo isahluko seshumi elinothoba emva kwezi zinto ndava izwi elikhulu labantu abaninzi ezulwini ndisithi haleluya usindiso nozuko nembeko namandla kuyo inkosi uthixo wethu namhla utshaba lusenimisebenzi elininzi ekuza kuyenza lenze lukuhla okuthile kodwa kunjalo mnye oya kushiyeka mnye oya kugqiba yaba inkosi uThixo thina njengesihlwele esihlengiweyo siyacula sivuye sidumise inkosi ezulwini ebuqaqawulini kwaye siyaqala ngohalelo omkhulu kuzuko lwenkosi yethu ngokumqolo wesibini ngokuba inyaniso inobulungisa imigwebo yayo ngokuba iyenyukazi elikhulu elo laliwonakalisa umhlaba ngobuhenyu balo iligwebile igazi labakhonzi bayo yaliphindezela esandleni sayo nabani ofunda isahluko seshumi nesibhozo indawo yokugqibela kumqolo wamashumi abini anesithathu namashumi abini anesine uzawufumana ukuba zalahlekiswa zonke izizwe nokukhankanya kwesibane akusayi kuba sakhanya kuwe omnye akanakuqala ukucinga ukuba yayidibene kanjani yonke into kwaye isenjani namhlanje kwaye siyabulela uThixo philayo uthe wabagcina abangabakhe noxa kwakumele bafe bebulawa kwaye waba nabo kwade kwaba sekupheleni bade basuke ekukholweni bafikele ekuboneni kuzawuba njalo kuthi apha ithi nelabo bonke abasikiweyo emhlabeni yintoni wenyuzo wenyuzo ngokomoya nangokwenyama wonke umuntu uyazikhethela apha ithi abalonakalisa ihlabathi waliphindezela igazi labakhonzi bakhe wathi haleluya kwaze ukuqhuma kwanyuka ngonaphakade kanaphakade qinisekileyo sinelizwi ion elinokuhlala ngokulungileyo ke lapha kumhlaba omtsha kwizulu elitsha akusekho ukuqhuma okuya kunyuka hayi kwimvakalo yephakade kodwa kwimvakalo ye-ion ukuqhuma kuyawunyuka kude kube sekupheleni kwe-ion yokugqibela kodwa apha umzana urusi ukuba iyakhumbuza uthixo uza kugqiba yonke loo nto kwaye siyavuya ngabo bonke abavuyelwayo baqhatyelwayo ngalonke ixesha mabavuye ngokuba nako impindezelo iyabuya yeza ngokuqinisekileyo asinawuvuya kuyo ke uba singavuya khona into ekumele sifuyiswe yiyo ngokuba abantu bazawuphuma apha kwentolongo yomoya uthixo enze into azahlasele njengesiqhushumbisi kube khona ingxolo enkulu endlini kathixo iingcango zentolongo zivulwe nabo bangabakathixo baphume bakhokhelwe baphume ngamandla onke o ewe kuza kwenzeka apha kumxolo wesine ithi awamadoda amakhulu angamashumi amabini anamane nezinto eziphilileyo zone zaqubuda uthixo ohleli phezu kotreni esithi amen halleluya kwaphuma ilizwi etronini lisithi mdumiseni uthixo wethu nonke ninabakhonzi bakhe nani bamoyikayo abancinane kwanabakhulu ndeva isanga sisande sikhulu ukoyika uthixo kukuqaleka kobulumko uthixo akananto yokwenza nomntu ongamoyikiyo uthixo isiqala uthixo asenzayo kunye nathi kukuhlonipha ilizwi lakhe ukumhlonipha yena uthixo ophilayo apha engobakhonzi kuphela ekuthethwe ngabo kodwa bonke abamoyikayo ngokubini abancinci nabakhulu kwaye apha sicinga ngelizwi lomprofethi umalakhi lakakuhle kulo mxholo malunga nabo bamoyikayo uthixo malakhi isahluko sesithathu umxolo weshumi elinesithandathu ngekaloku abamoyikayo uyehova bathetha elowo nowabo uyehova wazibaza indlebe weva incwadi yokukhumbuza phambi kwakhe yabhalelwa abamoyikayo uyehova bacinga ngegama lakhe haleluya udumo nembeko abekho kwigama lakhe nokuqeqawule xa abo babeyoyika inkosi babehlangene ndawonye bathetha kunye nothixo incwadi yokukhumbuza yayibhalwe phambi kwakhe yabhalelwa abamoyikayo uyehova asoloko sidibana nothixo ngokuthobela simnika ubungcwele obumfaneleyo nembeko apha ithi abamoyikayo uyehova abacinga ngegama lakhe apha ngokunjalo singabulela ukuba uthixo usincedile asilisebenzisi nje igama lakhe uba sikhuphe iidemoni sithandazele abagulayo kodwa ngokunjalo siyalingqina igama lakhe kwaye sibhaptizelwa egameni lakhe ukuze sibe banye kunye naye sithi ngokulungileyo silithwala igama lakhe igama elingaphezu kwawo wonke amagama halleluya uzuko kuthixo wethu hayi nje ngentliziyo ebucala kodwa ngeentliziyo zethu zonke ngemiphefumlo yethu yonke ngako konke esinako esikuko kokukathixo ngokuba wasithenga ngokugqibeleleyo yaqhubeka apha ba kuba ngabam utsho Yehova wemikhosi uthi Yehova wemikhosi baya kuba inqobo kum ngemini endenza oku ndibachonge njengomuntu ocunga unyana wakhe omkhonzayo abo bamoyikayo ngenyaniso uThixo kukubini abancinci abakhulu bakuba ngabam utsho Yehova wemikhosi ngalo mini xa ndenza ngako oku njengomntu ochonga unyana wakhe omkhonzayo leliphi ilizwi esikhunjuzwa ngalo sezisibhalo ncwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithandathu umqolo weshumi nesixhenxe neshumi nesibhozo kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule itsho inkosi nento engcolileyo ningayichukumisi ndandiya kunamkela ndibe nguyihlo yina nibe ngonyana neentombi kum itsho inkosi uSomandla umprofeti Malaki ithi njengoyise esakha kakuhle kunye nonyana wakhe ngokunjalo uThixo baphatha kakuhle abantu bakhe ngalo mini abaphi onyana aza kubachonga abo abamkhonzayo bashiyeka bethembekile kuye abangathi nje inkosi inkosi kodwa abayithetha ngenhliziyo baqhagamshele noThixo bahambe indlela zakhe bamthandayo ngenyaniso enhlizweni zabo bathe bathatha ilizwi lakhe abafuna ukudibana naye abanxanelwe ukuba basikeleke zizo zonke iintsikelo zikathixo kuyesu kristu inkosi yethu apho uthixo wethu uthi bayakuba ngabam itsho inkosi yemikhosi ngaloo mini endenza ngako oku ewe babalulekile kwaye bazabaluqhayiya kuye kwaye ndibachonge njengendoda ichonga oonyana bayo abamkhonzayo ndiyacela ungakuthathi oku kungqalise kuwe ngokubhekisele kum okanye kwabanye kodwa oonyana abangathobeliyo bangenza utata benentliziyo oonyana abathobelayo banako ubenza ukuba bande ubomi bukatate wabo bangamvuyisa utata wabo uThixo akanamdla koonyana bakhe abahamba iindlela zabo abangamkhonziyo uThixo ufuna uba noonyana abamkhonzayo oonyana neentombi ngokwesibhalo nyana wam ndinike intliziyo yakho uThixo ufuna intliziyo yoonyana bakhe neentombi ufuna ukuzibeka enkonzweni yakhe oku akuthethi ukuthi ukushumayela kodwa ngenyaniso ukukhonza inkosi apho athe wasibeka khona umzana ukufa ngokuqinisekileyo akazucaphuka akazundicaphukela xa ndinoxela ubungqina apho abhale khona ileta ebhale indoda adibene naye wathetha naye aze ayinike iincwadi ezithile le ndoda ingazi uba izawukwenza ingazo kwaye yabona waze wathetha ngazo kodwa kwakhona isivakashi sifika endlini yakhe isivakashi safunda saze saqhelana nezi ncwadi esi sivakashi sabiza umzana ukhupha sathi mamela lena yinto elungileyo ngamanye amaxesha uThixo unendlela neenjongo asazi uba nini phi kanjani kodwa masikhokhelwe ngumoya kathixo sele ndikuthethile apha into engathethi into emntwini omnye ingathetha into yonke komnye ubungqina uBrian Pan ePersian Gulf apho umlu wathatha incwadi enye eyikhupha emgqumeni wafumana indlela eya elusindisweni. Umzalwane eSiriya ehotel wathi, ungangixelela uba incwadi ifike njani pha? Uthi kunendlela neenjongo. Ngamanye amaxesha kukhona amakholwa abangenaso isibindi soba bahambe apha naphaya uba bayinike umntu incwadi bave bayibeke endaweni ethile. Mhlawumbi isizathu siyithathe sithile nje sithi oko ndisoyika akhathali. UThixo uyawuthumela elinye igwala apho uyishiye khona lize liyithathe. Inkosi yenze yonke into ilunge. UThixo uqinisekileyo uneendlela neenjongo zobakhokhela abangabakhe baphume naphi na apho bakhoyo. Qolo weshumi nesibhozo kumalaki isahluko sesithathu. Given us all this, first the God-fearing are mentioned. Nobuya ke niubone umahluko phakathi kwelungisa nongendawo, phakathi komkhonzayo uThixo nongamkhonziyo. Kwayabona uqhagamshelwano apha kanye emva konomqolo ithi, ngokuba yabonani iyeza imini evutha njengeziko. Bakuba zindiza bonke abakhukhumayo nabenzi bonke bokungendawo. Uyabona umoya kaThixo ulungise kanjani sinika kuko konke oku. Kuqala ababoyika uThixo baxeliwe abayakuba nenkosi, emva koko imini yenkosi eza kuza ivuthe njengeziko. Apho abanekratshi nabangendawo bazakufikela ekufikelwa sisiphelo sabo anguThixo angasisikelela. Banathi, sincede ukuba sithembeke ngakumbi, siqhagamshelane kunye naye ukuze ubomi bethu bube sisipili sobuqaqawuli bakhe, ukuze sibe namava amatsha kunye noThixo. Yiloo nto amadoda amashumi amabini ananye awa so wonderful, so powerful. Nezinto eziphilile zone zaqhubuta kuye uThixo ohlele uphezu kwetrone zisithi amen, haleluya. Kwaphuma izwi etronini lisithi, mdumiseni uThixo wethu nonke nina bakhonzi bakhe, nani bamoyikayo abancinane kwanabakhulu. Kwaye eli xesha aphinde udumo ziya kuvakala ngokunjalo. Udinga uba ufunde umxolo olandelayo, landelelana ngayo izinto kwizibhalo ezingcwele ziyamangalisa zinamandla. Xa uthe unamehlo avulekileyo jonge elizwini elingcwele ngentambiso engcwele, ngoko yonke into iwele endaweni elungileyo, kungekho nanye into ezawuphuma emgcini naphi na. UThixo wethu uthe wasilungisela yonke into kanye nokuqinisekisa ukuba ilizwi lakhe elingcwele elihlambulukileyo liyaphuma liye kulo lonke ihlabathi. Ndavuya ndisokuva ubungqina umzane wethu othandekayo umisikisi, ayikho into ethuthuzelayo ngaphezu kokwazi ukuba asivakalisi ngcingane okanye ngcaciso, kodwa sivakalisa ilizwi likaThixo luluqobo. Noba kuza ntoni na, leyo inyaniso eqinisekileyo. Sithe safumana uqhagamshelwano lwenyaniso kunye nomoya wenyaniso, ngokuba sithe sakhawulwa sazalwa ngokutsha kwilizwi lenyaniso nangawo umoya wenyaniso kwithemba eliphilileyo. Sinobomi obunye, sinomoya omnye, sinenkolo enye, yonke enye into kumele igqambe kuthi. Ilizwi lakho lishiyeke ngonaphakade. Mangalisa kunjani ukuba inkosi eligama lithi umyeni lizawuba umyeni welizwi, uzoba nomtshakazi welizwi. Lonke igama, lonke uzuko liyawuba kwigama lakhe ngonaphakade kanaphakade. Amen. Masimeni sithandaze. Mvana kaThixo exabisekileyo. siza kuwe ngokuba wena wazithwala izono zehlabathi. Wathatha ityala lam, wathabatha onke amatyala ethu, wathabathela phezu kwakho, wazivumela ukuba uhlatywe ngenxa yethu. Bana kaThixo exabisekileyo, imbeko, udumo, uzuko malibekho kuwe, uba intlawulelo yagqitywa emnqamlezweni eCalvary. Nkosi ethandekayo, ngegazi lakho elingcwele uthe wangena kwingcwele yasemazulwini, uthe wakunikela kwisihlalo senceba ukuze usicamagushele njengombingelelo othembekileyo omkhulu. Nkosi ethandekayo, wenze yonke into, senzela inceba uba sikhonze, wasize phambi kwakho ngembeko ukuze sibonakale phambi kwakho ngembeko kuyo yonke inkonzo. Ngcwalisa indawo apho ilizwi lakho lishunyayelwa khona, apho abantu bakho bahlangane khona, nalapho intsikelo yakho ihla khona. Nkosi ethandekayo, ihla phezu kwabantu bakho ngendlela entsha ngokuthululwa komoya ongcwele, yangamandla elizwi negazi nomoya angasebenza phakathi nakubo abantu bakho. Nkosi ethandekayo, enkosi ngokusibiza ukuba siphume, uthe wavula amehlo ethu, siyakubulela ngokuvela kwinzulu zentliziyo zethu. Msindisi othandekayo, esamkele usisikelele ngokuvela kwinzulu yobabalo lwakho. Kuwe Thixo philayo bekho imbeko nodumo nozuko nonqulo ngonaphakade kanaphakade. Wena uzawulungisa yonke into kuwo wonke umntu, nje uba sifundile uba uyakugweba, uyawuxela umgwebo. Nkosi ethandekayo, singabantu abaxolelweyo, akumelanga kwaye asinako ukugweba nguThixo ophilayo, umgwebi nokumkani. Wena nguwe onelungelo lokugweba, oThixo. OThixo, udumo nombeko mayibekho kuwe. Nkosi ethandekayo, yange ngakukholisa into yoba usivelele ngobabalo lwakho ngenyaniso, usinike ukugquma okukhulu okuvela ezulwini njengesandi esinamandla. Sikelela le ndawo, sikela bonke abashumayela ilizwi lakho, bonke aboni xebe, bonke abaculi, bonke abadlali bezixhobo zomculo. Thixo thembekileyo, Nkosi, yanga indlu yakho ingayindlu yomthandazo kuzo zonke iintlanga, yanga ingayindawo apho uphendula imithandazo yangasikelela, apho uphilisayo, apho usindisayo, ubhaptizayo ngomoya nangomlilo, utyhune bonke awo baiziqhamo zintlahlela. Nkosi othandekayo, samkele sonke ube nathi ngobabalo, egameni likaYesu, amen.